tattoo?
Asaba ntukati abiri mbabiri. Mumiakena.
What picture?
I took a picture.
Muna inakubye chifana, ikolo chifana chiche wankubye.
Wanted to have something to remind
me. Nabade nina, nabade njaka kuwa koche sigaja mu memory.
To anybody, Danny?
Oh, ina chifana nikuwa chila che Danny.
Friend Ryan.
Who?
Na chila che siya wange. Kuwa na niyo muna la.
Wait, why?
Kumbe! Agero kuza amaso. Nge simu ya bagita pinga. Nge simu bagita pinga. Basu watu batu seda kuchizimbi. FBI yali kuchizimbi.
I'm sorry.
Onosonyo wako nango onosonyo. Kwe kujia kwa teruda. Kabaka ze Special Agent James Ross. Bam. Nagambi tulika ituwa Colombian. Kekeni mukazi watu. Nagambi ya bitu ya misinga kuwela kukontenje sepran. Tabe na mjifunga tama nyingi jahiza kusima tukamu.
See what we got. Special Agent.
Bada nise doku zinga kuwansi kufroya wansi. Banja kufroya kuminemu.
That's clear.
Tuambuke. Wabula ye abaya baba zeda. Abaya baba zeda tibaida chika. Weziti. Webana vila mwele veta. Zenja kuwa mchifobwe chiti. Katibaba keutuka kufroya waguru. Webamu subila. Ngate yari kufroya wansi. Akili yaku ya wansi. Ya kwestiana madara. Walwa abaja. Wansi kumadara. Balubatu ise kufroya waguru kuminemu. Nibatu kila kwa apartment. Jebasu mbani zo mshikana. Ye akiri deda. Yunen. Nagambia bulichimwe chechi wila koteje sepurani. Yatuka kufreyo mwenda na asara. Kwe kujeruda. Walua apartment kia ingina mwenda. Sanga yuka baka na msekura. Uyunajirika. Kwe kuja. Yakwate kuwa iteo waguru.
Troll, I just need you to come with us.
Wama tukea basi amu abasi kade mkwateko mjena fe mfurumeyo. Siyama eno froye yari ya jivana da. Waliwe selu watu lai. Yabale kende kama zikaringa gali mbina aviru. Nasuka ye setting. Kurujivate kako koja. Nina wako wate kako koja. Chino ya chiba anda tijasi ikaisi ngaji unya. Yaba nonya waita. Webaba lule bali yei na yei na haba lule ruda. Katiba ingina mu apartment. Chibata manyiti yei akiri dali ku apartment na kigambali kufro ya muenda. Eno wansi.
She's not here.
Waisha bikadachi atali munda. Ye atuse dede ruda. Nasoka kakaja. Hii. Nanyweza buru jinyo. Na isao. Na sibira wansi. Kulaga kuza amasu ya lengra monitor. Ngachia kachia ikabaiveta imboba agezo tuka wagurunga na chaya yabala vieda.
Anything? No, nothing.
Uinacho ulengra kukamera tite wali. Na ase kule shoko.
Wait.
Linda kuwalue yifundeko. Neyo kubili yifundeko. Ezi awa kone zo mkaraji.
Garage.
Okay.
Let's go.
Mubaka yivoda makwate kubakende mkaraji. Yune akutestelu watu. Kuto mkemera wala. Mukaji na yu mkanda wage. Nagula webari. Kujaji temu. Yasosa yu mkewete. Mwadubake yotuke mbali nga seba ise mkati ya ingi de ventilator system. Jemu sinema neba ke yotuke ruda.
Look everywhere!
Mumuno nye wonana mwe. Ah! Temuzi jako waya.